Yeah, I bring no Iskayana. Let's go. Yeah. Ekindeetera okutambula mu kkubo nga nsanyuse nga neeyagala ye Yesu yansumulula tondaba okuweereza nze Mukama everytime nga semmulugunya kubanga yansumulula ebirowoozo ne pulaani bye nnina eby'okubuulira enjiri si byange bya Yesu yansumulula nze mundeke mpandeke emikono waggulu musinze kubanga Yesu yansumulula kunjegereza sitaani kati buli we mpita bebuzo bono yaani n'abali bammanyi bagamba Bruno Sioli bayatudde obulokozi ku lw'ekyo kyendi mu bikolwa Pawulo ne Sayirasi mukomera gye baali basinza Yesu n'abasumulula mu Matayo omukyala w'ekikulukuto yakwata ku lugoye lwa Yesu bambi n'asumululwa ekindeetera okutambula mu kkubo nga nsanyuse nga neeyagala ye Yesu yansumulula tondaba okuweereza nze Mukama everytime nga semmulugunya kubanga yansumulula ebirowoozo ne pulaani bye nnina eby'okubuulira enjiri si byange bya Yesu yansumulula nze mundeke mpandeke emikono waggulu musinze kubanga Yesu yansumulula weyagale osanyuke odigide obuuke ku lwaki kubanga Yesu yakusumulula eyo gy'oyita abasinga abagamba waloga naye gwe badde mu kimu nze Yesu yansumulula yasumuleka kolafuge osumululwe erinnya lya kitaffe gwe erigulumizibwe gwe ntunuulira nze gye mvudde kabadde maanyige gye ndaga buyinza bwe byaddala byansumulula eyali omugumba wasumululwa eyali omulwadde wasumululwa eyali omulimba wasumululwa nawe eyalina obusungu wasumululwa eyalina obukyayi wasumululwa nawe eyali omukuusa wasumululwa nawe atannabasumululwa wandize nawe Yesu nakusumulula ekindeetera okutambula mu kkubo nga nsanyuse nga neeyagala ye Yesu yansumulula tondaba okuweereza nze Mukama everytime nga semmulugunya kubanga yansumulula ebirowoozo ne pulaani bye nnina eby'okubuulira enjiri si byange bya Yesu yansumulula nze mundeke mpandeke emikono waggulu musinze kubanga Yesu yansumulula Abrina Iska Yesu yansumulula kivoolaba mmuweereza Mozart beats naye bambi Yesu yamsumulula. Yeah.